kuko ngiyo nakunze nkunda nibyanjye byose ishiboy neho iyo mpamvu ngira ubwoba bwo gukunda uko mbonye. So don't you play with my heart, don't you play with my heart. Nujya ubona rimwe incitse intege burundu nukagire ngo nukonje bitandemo. Baba baje umutima wanjye kenshi bituma ngira ubwoba bwo gukunda. Nanubi nkovu ntizirakira uzihangane kuko mpora niga kugukunda uko bwije nuko bucye kuko ngiyo nakunze iyo nakunze ndani byanjye byose niyo mpamvu ngira ubwoba bwo gukunda uko mbonye. So don't you play with my heart, don't you play with my heart. Kumunda urankunda byose ikibazo, ikibazo gusa ni for how long. I could be wrong, you could be the one. Aya mahirwe nkayapfusha ubusa, nanubi nkovu ntizirakira uzihangana.